Tuze kucharu karinyuma mugombole yichisi gemasaka Basi vye mchiongo vero Unwa mtukarubu temwe ya sebu jelena kwebili omulambo na agusula mnimiro Umsasu wa fesose chimpirwazi katwe bisingao
Echikanga bachi nechama anjipiri kucharu chineke karinyuma mugombole yichisi ga Ngobudu yebuzibide ngabu mtuye nae unaganya ngabu mtu watendeleza umutu karibu temu ya dide bujirena kwe biri na alituga na alinyugunya mnimiro ya mchala senchindu tiga miwanti mchala senchindu waze okubia alamala galage alaje chindu echibade chukurumba de ya kubia amaso na kumulambo gumu anono ila na alaya enduru esombo daba anji ngamunemujidene sentewe chao chino echekali ngoma mugalu la jere vazio kune atemiza kupolisi echesiga eise chana mkakane vajja okulaba ogubadde lubatu usewo vongedo kwekebeja omulambo guno ogwo mwana omulenzi ogusabadde wadde n'akagoye era ne baguzinga zinga n'okuteeka mu moroka ne bagutwala mu ggwanika ly'eddwaliro e Masaka ngulu okunoonyereza kutandikiddewo akuli okunoonyeza kubuzibwa emisango mu district eno ye Masaka mukyala Nandu Tubena agambye nti bagenda kukola kyonna ekisooka okulaba nga bazuula omuntu oyo kalibu temu eyenyigidde mu kikolwa kino eky'okutta ebbojje baana mu kubatuuze ababaddewo bogeddeko ne CBS era nibanyonyola ku ebyo bye balabye
ndalimawo nani kitunga abadde ayina kale gwe bamusudde nga distance si nene nnyo newe yasudde amalagalage kati abadde agenda okuddayo amalagala atuukidde ku mwana nga talina wadde kagoye nakamu
kuba CBS radio ey'obujjajja nze Sweso Kimpirwazi Masaka.